Housing Finance ya miokuwa gire nte kateke yo kutumbula butonde bwensi no kukumi bobutilibiri nge wajira kawifuwa kusimbe miti mbuga zibu wa yika chukumi atano mosaza kochi munte kateke yo banke yo ya kusimbe miti ya kadekalamba era ya kuwagira nte kateke yo kusome sabantu kubiku watano kwe nukwe wala ensimbi okwe kulakulanya nge sali ya kuteke wanyo kuzimba mayumba munte kateke eitibwa munteka teke ya kasenda baguzo wazimba mpola mpola mwade itabiyo kumukolo banki ya housing finance kwe tongoliza kaifuo kubangula bandansi mbiensi mbino kwe kulakulanya mosaza kochi senkulu wa housing finance Michael Mugabi agambi ente chivatu te kochi kwe kusembeza empeleza ya banki ya mbantu bauno kuteleke nsimbi mayumba
Sinto kumokutonde, batu wa detaka 150 acres. Tuata andika program ya mini forest okusimbe miti, netusimbe miti enansana, netusimbe miti soroti, netusimbe miti masaka, kako secondary school nga tukwati ya one entity zinyogedezo abantu wa binyogede, etongo de binyogede katukotu nietu metuwade 150 acres. Echi nchino tijaku tukwana abantu veko, tijaku tukwana wade tijaku ente miti, netuteka mu evina yeta yuwakulaba nte miti notuji simba, nokuta andika ne n'abantu ba bulijjo abeekoti tubayigirize kategeeki kyetutegeeza okupreservinga ebintu by'obutonde ekintu ekyo kikulu nnyo kikwatira mpola naye kintu kikulu nnyo
Mugabi asabye abakooki bakozese banki eyo bazimbe ennyumba babone obupangisa nga bafuna ensimbi ku magoba amasaamusaamu
Housing Finance Bank ye banki emanyiddwa mu Uganda ngekulembedde mu bumanyiivu n'obukungu bw'okuzimba mortgages okuwa abantu loans ezinaabayamba kwezimba ntegeeza ennyumba katulina product yebayita zimba mpola mpola mu Uganda bazimba mpola mpola so n'olwekyo abana abeekoki abaagala kwongerako kutereeza ku renovatinga completinga kyebatandika nga bafunye obuzibu Housing Finance Bank katesemberedde ku bantu abeekoki kasijja kweyo bulungi
Inwebi jidenga Housing Finance Bank ya kajieto ngoze tabili ayo mchivuga chakabaka Masaka City Mbudu Nesoroti Moteso.